نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم تبدي زابر وغمبل أنا زا أبوينون فن لزابون تميقوات محمد صلى الله عليه وسلم مدى سندين تنزى الله زبيته كوائية حديث ياتو ياليلو يكالي يكو كامبا زا أبوينو أولنغا درود انكتكاتي كماسو كونجا كوا سوالا Sidi wolenga hadithi Arabic yake yai tingo wolenga ko tantauzo lake kani mjogela kwa Abu Umama radhiyallahu anhu yema kusimba din tumi sallallahu alayhi wa sallam adati wina aliensa minanga wolenga mau awa pambuwa pa swala ya farog chiwambole shanga pa iye chizaka kamizi dwa patsi kulashi weluzo ndipo tuma wake ndi awa Allahumma a'ti Muhammadan الوسيلة واجعله في مصطفينا محبته وفي العالين درجته وفي المقربين داره او الله مبتن محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة منفسن ومفسن نوت وسيلة 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 ديشان Wasila ndi mwai ombola umene ntumi sallallahu alayhi wa sallama azapatsidwe pa tsiku lachiweluzo kuti azaweluze kuti azawa ombole anthu ake anthu a umma wake komanso ndi maumma ena ndiye hadithi komanso dua imene ikupitilira unena kuti ikaninso chikondi mmitima mwa anthu omwe muda wasankha mumuyikenso mgulu la anthu apamwamba ndipo malo ake muwapange kukhala limodzi ndi akapolo omwe ndi wokondera kwambiri kwa inu o Allah tikambira nakonso nkhani imene ili yochititsa chidwi kwa basi koma kwambiri tifuna phunziro limene lili mkati mwa nkhani imeneyi komano mutu wa nkhani imeneyi ukunena zoti nsembe ya maswahaba radhiyallahu anhum pantumiki sallallahu alayhi wasallam nsembe imene maswahaba radhiyallahu anhum adapeleka ndicholinga chofuna musangalasa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam nyumba ya bibi Fatima radhiyallahu anha mwana wa mtumiki sallallahu alayhi wasallam idalipotelikilapo ni nyumba ya mtumiki sallallahu alayhi wasallam bomine utu usali nali mzinda uchaolemekezeka owala wa Madina munawala Siku lina ntumi sallallahu alayhi wa sallama adamu za Fatima radhiyallahu anha kuti kumbolanga ndilotu zikhala nani pafupi bibi Fatima radhiyallahu anha adanka unena kuti nyumba ya Haritha ili pafupi ndi yanu ngati mungamupemphe kuti tisinthane ndi yanga adzavomera mwansangala ntumi sallallahu alayhi wa sallama adayankha nani nauti tidasinthanapo kale mbuyomu ndi kuchita manyazi kuti ndimupemphenso Ngakhale zidali choncho olemekezeka Haritha radhiyallahu anhu adazadziwabe kuti mtumi sallallahu alayhi wasallam amafuna Fatima atamakhala naye pafupi ule ndo wina Haritha radhiyallahu anhu anabwera kwa mtumi sallallahu alayhi wasallam ndikumuwuza kuti onthenga wa Allah ndamvetsedwa kuti mukukhumba mutamakhala moyandikana ndi Fatima nyumba zanga ndi zimenezi palibe nyumba iyo ina yomwe ili pafupi ndi inu kupatula nyumba zangazi titawusinthane ndi Fatima nyumba ina iliyonse nyumbazi onthenga wallah chimwe mungapemphe ndikutenga kuchokera kwa ine ndi chomwe chingakhale chokondeka kwa ine kuposa chomwe mungandisiyile mtumi sallallahu alayhi wasallam adavomera ndikumuwuza kuti ndikudziwa kuti zomwe ukuyankhula zikuchokera pasi pa mtima ndipo mtumi sallallahu alayhi wasallam adampangira Haritha radhiyallahu anhu dua komano pali pamodzi pamene tifunika tipamvetse bwinobwino uyu Haritha watulusa mau wonena kuti chimene inuyo mungapemphe nthenga wa Allah ndikutenga iniyo ndikupatsidwa ineyo kukupatsani kundipo ndikupatsani so mungatenga zikhala zina zake zoti zatsala kwa ine ndi zimene mungatengezo zimene mungatenge zimene zingakhale ndi inu ndi zimene zili zokondedwa kwambiri kuposa zimene mungandisiyile izi zotanthauza chani zotanthauza ena kuti mwachitsanzo kuti tibvetse bwinobwino zimatheka kutheka kuti kholo lathu timalikonda kwambiri ndipo ngati sitimalikonda tindivuto tikungoyeneleka tikungokakamizidwa tifune tisafune tisonyeze chikondi makolo athu anyway ndiye mkatikati mwawakonda makolo athu tingoyelekeza kuti mwina tindi 100,000 tapeza 100,000 pena pake ndiye 100,000 kuza ndi baja makola tutimu wakonda endi kayali ndike na gagi kayali ma business kayali na usa ndi ndalama kumano chifanyiri timu wakonda timakala bendi timu oti nduwagele makola anga 50,000 day ine nisale ndi 50 gifwa chikondi ndi makonda kwambiri makola anga ndiyoti panipo ndrama imene utasa ndrama imene wapasa makola akoi ndi imene inga kale ya value kwambiri kusiana ndi imene ya tsala ndiyo ndrama ya koi ndi chifanyiri ili ni value imene wapasa makola akoi chifanyiri aigwiritsa ntchito makola ako nge mwa makola aja mutuluka madua kukupangila dua nge pachifukwa chimene cho chifukwa zikupangisa kuti ndama imene wapasa makolo akoyi ikhale yokondeka kwambiri kwa iwe fachi yabweresa chimwemwe pakati pawo yabweresa chimwemwe kwa iweyo muntima mwako kusiyana ndi imene ili kale ndi iweyi nge ndi zimene amatanthauza so abayi pamenepo nati kamene chimene angatenge tumisallahu alaihi wasallam kuchokera kwa iyeyi Haritha radhiyallahu anhu iyeyi ndi chimene chingakhale chokondedwa kwambiri kusiyana ndi chimene Mtumisallahu alayhi wasallam anga musile Haritha radhiyallahu anhu ndiye ichi ndi chikondi chimene masahaba radhiyallahu anhum adali nacho pantumiki sallallahu alayhi wasallam.